Ghetto.
Pop through the ghetto, nigga.
Yeah.
Tube Blast.
Uh-huh.
Green Desert
Records.
We're taking over, nigga.
Yeah.
Green Desert nyumbani.
Yeah. Nipo ghetto. Yeah. Nipo ghetto. Nipo ghetto. Yeah. Nipo ghetto. Nipo ghetto. Nipo ghetto.
My man Edo.
Nipo ghetto. Yeah. Nipo ghetto.
Kyungu.
Nipo ghetto. Yeah. Nipo ghetto.
My man Nazi.
Nipo ghetto. Nipo ghetto.
He's scouting me.
Nipo ghetto. Nipo ghetto. Nipo ghetto.
Nipo ghetto. Ha. Namasela. Ali K. Tupa kule. Ha. Welu Kela. Nipo ghetto ha, nakula nyasi. Everybody know nipo fresh, nipo safi. Nipo ghetto, nime chill, nime pose. Goma za kibabe zinapigwa ni machos. Wapi kwenye pose, wapi kwenye doze. Natema mavoko ndomana na ota mpaka njoz. Yeah. Your boy Scarbra.
Nipo ghetto na masela from the first step. But you gotta have some respect. You never wanna have a snap. It's like feeling you're on the chase. So we play under chest. And we never have a relapse. And we never hate. Cause we like in the ghetto. Chillin' but we have the nachos. For lunch and before the next breakfast. Chillin' in the ghetto. Ghetto, oh.
Yeah. Nipo ghetto. Nipo ghetto. Nipo ghetto. Nipo ghetto. Nipo ghetto. Nipo ghetto.
My man Edo.
Nipo ghetto. Yeah, nipo ghetto.
Kyungu.
Nipo ghetto. Yeah, nipo ghetto.
My man Nazi.
Nipo ghetto. Nipo ghetto.
He is scouting me.
Nipo ghetto. Nipo ghetto.
Hili ghetto solangwea. Hili ghetto la masela. Kila kitu tapata. Salamu aliyo jela. Bongo bado nyoso. Mambo mpela mpela. Dele tuna haso. Niga kusaka hela ndani ya ghetto. Masela mambo safi. Heshima kila kona. Dalau sasa basi shuka ngaza. Kisha pandisha kwa di. Utanikuta Green Desert. Nikitema fasi.
You think I'm an easy fella, you were just an easy mela. Hey, they are going bust with the ball. Run around screaming your feeling day. Fury burning to my soul and my rage being used as a tool. Terror everywhere, it's a blood festival. I inflict pain, pull it in the chain. Hit the chin, lock it in the team. Driving my cross country in a caravan. Dump them clean, back to the ghetto, nigga. Yeah.
Nipo ghetto, nipo ghetto. Nipo ghetto, nipo ghetto. Nipo ghetto, nipo ghetto.
My man Edo.
Nipo ghetto, yeah. Nipo ghetto.
Kyungu.
Nipo ghetto, yeah. Nipo ghetto.
My man Nazi.
Nipo ghetto. Nipo ghetto.
He is scouting me.
Nipo ghetto. Nipo ghetto.
Nipo ghetto, my cheese, sipo jela. Busy niko busy, my cheese, nasaka hela. Napiga halakati side ya Mandela. Na hizi halakati na peperusha bendera. Hili ghetto sometime michecheto. Sometime my cheese anakata ghetto. Kila siku namua fanya mikesho. Hila ukinipa dili lako nakamua. Domana mchizi na wakilisha. Pate za ngaza, wanangaza. Ina kipaza, ikikipaza. Pate za ghetto, tunanata na instrumento.
Yeah,
aha. Green Desert, yeah.
Yeah.
Green Desert in Yuvane.
Yeah.
Harakati.
Harakati.
Nipo ghetto time here.
Time here.